DJ 38K anasumbua.
Na una wameremeta ngozi imenawiri unafurana kitanda akina siri zaura tendo una kitumbo wow wow mnapende sana penzi liko kaskas mkipostiana Instagram status tushafunika kurasa mambo ya zamani yalishapita. Maisha mengine sasa kuwa na amani hakuna vita. Si kuchuki na kombea maisha mema ya fura Mungu aoneshe njia. Si nimezoea ila na fura kuiona familia niko salama. Mimi sina neno utaitwa mama mtoto mpe upendo.
Smile for me when you wake up in the morning, mpenzi wangu. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza giza totoro, wendo mwangaza wangu, chuma wangu wakupapasia. Love say, I love you, I love you too much, oh. Baby, you know say, I need you too much, oh. Ah, ya ruhi, habibi. Hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani.
Oh hala hala,
kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani.
Oh hala hala,
mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kile mansie na magongo, na chechemea.
Chechemea,
dumange tupige msondo, unirutishe enzi. Na mimi anze ndondondo, unyemelea.
Nyemelea,
ja bless my love.
Amen.
Bless my baby, oh.
Amen.
Bless my one and all.
Amen.
For I am
Amen.
Your love.
Amen.
From the sun and the moon.
Amen.
Midnight and the noon.
Amen.
Nilingi kipenzi chamu, wasije wakanibia.
Ah, ya ruhi, habibi. Hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi.
Now, hear this.
Unayumba yumba we kitu gani?
Ulisikia wapi?
Temeka we kitu gani
baby, uliona then you know.
If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hang out a man. Cause kwangu nge ni jomaro. Nge ni paki nyongo. Nge ni wala kwa
mbosha. Tulia.
And if I was a man, singe ogopa ta kulamba lamba.
And if I was a girl, I would leave the girls to go alone.
Minyororo nishasahau samani ush- meta, meta, meta. Mwali fundisi kitoto kama kasome ya veta, veta. Mwiteni na kiroboto, uje na mataru meta, meta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Pesili na nara, nari, nari. Taliona hivi, hivi. Nari, nari. Kwa mbali lina pepea. Peke yangu ndo manana tamba. Sina shaka ofu kwa razangu hata mkini chamba. Mwenye rosa kwa nini tajijua zangu niko na esambamba. Minapenda yake, anapenda yangu kuilamba lamba. Zifikisha ni salamu kwa yule kidudu mtu. Mwambie kutasa kwa zamu asipige marufuku. Yani ni mashamu shamu. Nimepata bekamu fundi sibutu butu. Poleni wanoko noko penzi ina meta meta meta. Mwali fundi sikitoto kama kasome ya veta veta. Mwiteni na kiroboto uje na mataru meta meta. Sisi tuwa choche ya moto roho kuwa kereketa. Penzi ina meta.
Tunapanda mkongoni kubembeleze ulai. more information and bookings, call 0700-515-717. I'll see you.
DJ 38K anasumbua.
Maybe kama ngekuwa na gari ningekupandisha nikuonyeshe nyumbani niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami. I love you baby. Maybe ngekuwa fulani, maybe ngekuwa romantic, maybe our love will be like you left my room. Na vipesa, vipesa tulete tosheke. Umaskini ndio tatizo baby. Maybe true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing. Ooh, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. When you say the young. Right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day.
Mapenzi ajabu yamenitia aibu. Namkosa tabibu. Kesha mpata naibu aliye mahfibu. Eti umepata mwingine umejishindia. Hivi nawaza pengine ungeniambia. Leo ni mwadhini nimeshindwa na msikitini. Muumini wa mapenzi nishashindwa na dini.
Umenilemea.
Umenichosha mimi. Usingizi pressure inapanda inashuka na isi na chizi. Maskini minguru engejua ntachinja singenona. Mapenzi ya pungue so kila kukicha kusonona. Mahaba ulo nilewesha gachupa. Leo mwenzenu sipati ya tatoti kwa klasi. Nijifiche wapi mimi nimezalangu jini. Mechi locheza tisini. Leo kocha kanipiga benchi.
This is DJ 38K.
Umejaliwa roho ya upole, oh mama. Nacho kwamba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha sege nemnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, wege andama. Basi chonde chonde, aishore. Hata nikikosa usiondoke. Nakupenda leo mbaka shoke.
na tukidondoka Mola tuokote.
Uniombe, uniombe, nisipate gumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe, wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
Vibajia utafurahia. Najua meni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavibata mama. Usishike tama.
Body baby katebina shakupenda siku jui ata jina muka kupa body wala somo china hakika nidai katia bima eh. Will you move your body baby katebina shakupenda siku jui ata jina muka kupa body wala somo china hakika nidai katia bima eh.
Loko loko oh baby oh baby oh baby. Baby go gaga again for me. Hey, just a mizu kasisi. What a tizo so face. Kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Baby go now baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I dey call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say in my life you be harder. In my dream, I dey call on you, order. Yada. Say make I tell you something. Omalicha. Go down, down, Omalicha. Go down, down, Omalicha. One more time, I said, Omalicha. Baby, go down, down, Omalicha. Go down, down, Omalicha.
Famishika tenje, nataka nkusotika sap. Benzi letu shere, nisha kuja na mbogi leo tunakata. Waza kwenye mbaridi mama, upe mapenzi so mchezo. Abilo na nitega mama, pale nikifika ghetto. Kati, katika, nipeza kihodi songa kabisa. Gandhi, gandisha. Nipeza mikogo ntagi kwa Twitter. Ati mapenzi bila pombe.
Ulisikia wapi?
Tena tuache kunywa pombe.
Ulisikia wapi?
Mizinga zinachelewa.
Ulisikia wapi?
Akinapenda ukilewa.
Ulisikia wapi?
Ati mapenzi bila pombe.
Ulisikia wapi?
Tena tuache kunywa pombe.
Ulisikia wapi?
Mizinga zinachelewa.
Ulisikia wapi?
Akinapenda ukilewa.
Ulisikia wapi?
Meshindani kikol mbono unaninyamazia. Unajua ni kifol hapo ndio nakuamilia. Minta kula jumeiva umepikwa kichef. Izo group uko ndani uko right to kill. Lefta makali na ule tena jesa. Najua tuchali cheki form ni kulewa. Juni roi na kafala flani wana bonga mbaya. Wako anoi jutuko pamoja wana kama fala. Before likuwa na kushuku sejo na kudai. Kona die na unataka dudu nipigie badai.
Kati, katika nipeza kiodi songa kabisa. Gandhi, gandisha nipeza mikogo ntagi kwa Twitter. Ati mapenzi bila pombe,
ulisikia wapi?
Tena pache kunywa pombe,
ulisikia wapi?
Mizinga zinachelewa,
ulisikia wapi?
Akina pendo kilewa,
ulisikia wapi?
Ati mapenzi bila pombe,
ulisikia wapi?
Tena pache kunywa pombe,
ulisikia wapi?
Mizinga zinachelewa,
ulisikia wapi?
Akina pendo kilewa,
ulisikia wapi?
Starboy
again.
You are my medicine, I, baby.
Ukiwa karibu yangu, naisi nimepona.
Why lie, 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 lie? Why lie? Ukiwa mali na ugua ugonjwa wa mapenzi.
Umemaliza shule ama bado nataka nijue. Wajua nakupenda sana, wazazi wako wasinizingu. Tatizo nikipenda waga na zama na shindo kondo. Na moyo umeshajenga na nyumba kwa ndani na wingi wa joto. Yani kikuche kitu na baki bubu watasonge. Icho kiatu juu kasura kama mama kwelu meni jasa. Rosella, manzi ninapenda. Rosella, kweli misi toku tena. Rosella, odo jewie ya tafita. Chengi mito nono kubera. Ine mingi ni kugadita. Rosella, wendo manzi ninapenda. Rosella, kweli misi toku tena. Rosella, odo jewie ya tafita. Chengi mita nono kubera. Ine minge nipoga dita. Afro Bengala.
chunya eri nyaka chieng nosega kore kendo kore lalna nosela mami macho mokole
ere chingo kao kore milambo nyadundo kare jigombo kikibita mami kare miriambo awika nwango nyako magombo
yani kikuche kitu namba kibubu watasonge hecho kiatu tu kasura kama mama kwelu meni jasa Rosella bueno manzi nina pena.
Umeshushwa, unanitisha
wow.
Hivi umetumwa, ama umeagizwa, kunidatisha
wow.
Juno kama kina mpupa mama
wow.
Mwenye bucha kakujazia nyama
wow.
Show me what alichokupa mama. Baby show them, show them
wow. Wow, wow, wow. Wow.
Baby show them
wow. Wow, wow, wow. Wow.
Show them.
Magari, weka bila gan, bona shokari. Una michezo yako, hatari. Weya kola the gan, bona kasari. Oh yeah. Oh na na, oh na na na.
Wow.
Oh no no, oh no no no.
Wow.
Oh no no, oh no no no. Ah, ah. Oh yeah.
Tiketi kunipeti teti eh. Ulivoja zia ukinisusia itanizidia eh. Nangangane asito kuachia unanipatia eh. Sambu usaka jori unapenda macho yako korori. Sharu kan kajori tucheze kuchikuchi kwenye mapuri. Sambu usaka jori unapenda macho yako korori. Sharu kajori, tucheze kuchikuchi kwenye mapuri. Ay, alamba, tam, ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam, ah, alamba tena, tam. Ah, alamba, tam, ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam, ah, alamba tena, tam.
Mutamu napenda ukita basamu unavonipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu yeah, nitachuchumia na kunimimia nimekupania yo takusungulia kastiri waya na masufuria yo ukisimama welala
tamu tamu
nibenguru sangara
tamu tamu
ukikamata munara
tamu tamu
tuliza papara
tamu tamu
sambo sakachori. Funa tango geto sezamori. Shauru kan kajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Sambu sakachori. Tafuna tango geto sezamori. Shauru kan kajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori.
Alamba tam. Ah, alamba tena tam. Oh, alamba tam.
Subuhi kumepamba suka wa ubapu sikoni. Shazoya tunamka wawili majirani twataza maji usoni. Anza kusali nomba kwa rabuka kikipengele siponi. Misi ntabake kiwili wili na mana liofanya utewe aoni. Kipi nimetenda kibaya au kukubena lifanya vibaya. eti nangu sizioni, mefungasha virago vyoto, mefunga funga. Umeniacha kwa ubaya, ila sina budi kukubali haya. Yani niwe wa vichochoroni, eti anaipita mbele sindano nywe dunga dunga. Ife kweli dali, unanipa maumivu mpaka oh dali, mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Weza koroho,
bado imani uma.
Iweje mzito mzito unitishe. Umeshazima koro boy, unakuwa peki za udaku, wameweka nuta. Sina uzima sito boy, unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka dhima niko boy, utakini thubutu, umeweka tuta. Kamezizima sito boy, kisu changu kutu, nyama inakivuta. Umeondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabarua ningesoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira.
Taswira
wakati mali tumetoka ni kwa jomeweza kuzira.
Kuzira
ifi kweli dali, unanipa maumivu mpaka oh dali, wili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Weza koroho,
bado inaniuma.
Iweje mzito mzito unitishe.
Bado
inauma uma, mama.
Bado inaniuma.
Sili sila nimebaki mwenyewe.
Bado
changamoto kila mdani na muwazi adina kuwa kama mtoto na vipelekwa na kombi penzi linanchanganya switi anawasha moto iko kipigo mkongoto kunguza kasi na umi oh my baby nzela hozela wa njenjenje njenje nipe akapela ya utamu wa embe embe oh my baby nzela yo Zela wa zolo, zolo, nipe a capela, upone un moyo. Kanchota mzima kichu nina jama wenge anaochezesha mtima mwezako napenda vibaya sija kupenda bati mbaya na data na komana haya unanifanya kitu mbaya oh my baby nzela hozela wa njenje njenje nipe a capela ya utamu wa embe embe oh my baby nzela yo nzela wa zolo Solo, mi pea capela, upone un moyo.
Kem kem hadi nina goya Umeshinda maya Hilo tabasam lina shika maya Oh, you're my sweet chocolate girl You're so fine, I go make you my woman You're a bad
God is a miracle, I can't deny. Everything that you do, girl, many nice na mwenendo wakichaga. And the way that you move, girl, unajua hadi sao shani tega. I have fallen in love and I'm crazy, I won't deny. I have fallen in love and I'm crazy, I won't deny. Will you make me take a man? Kusema watasema sana. Najutaka moyo wangu uwe wako na kupenda sana. Can I be your superman? Vile unataka mini kupe ma. Will you be my super girl? Kila kitu chako very magical. I don't wanna give you good loving, yeah yeah. Sita disappoint pale kati, pale kati, yeah yeah. I have fallen in love and I'm crazy, I won't deny.
I like the way you slow it down and wind and pose. Girl, go crazy, put on the show. Get down to business. I can't do. Ninatimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba nina pigo sa kidosi. Yote tesa kumi nataka kusosi. I can't, come on, come on, let me know. Toka kwa sofa paka kodido. Mwana lana mini ko singo.
Alrighty, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you. Yeah, yeah. Mm-hmm. That booty bounce on me. That booty bounce on me. That booty bounce on me. Yeah, yeah. Give me that booty bounce on me. You want me that booty bounce on me. That booty bounce on me.
Usilali, koma habu menizingua, zingua. Usingizi sipati, siku kucha najipendua, pendua. Na wengine sitaki, niwewe nimechagua, chagua. Penzi langu la dhati, minele na kuashua, ashua. Hii safari ya mapenzi, nataka tu safiri minawe, minawewe. Nawewe, hii safari ya mapenzi. Nataka tu safiri mimi na wewe na wewe mwendo wa Sherina Katerina mwendo wa Sherina Katerina mwendo wa
kujaga sheri. Kama ni mafegi, mafegi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni madredi, madredi na nyowa for you,
na nyowa for you.
Kama ni ulevi, ulevi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni kupati party party, mi na wacha for you,
mi na wacha for you.
Hi safari ya mapenzi, nataka tu safiri mi na we, mi na wewe, na wewe. Hi safari ya mapenzi, nataka tu safiri mi na we, mi na we.
Spend all my life near to my love. Spending all my days up to my love. Spend all my life up to my love. Spending all my days, yeah. What's that to Sunday? Tunapendana sana, hivyo watu sande sana. Tumalize tu wa single, watu watu sande sana,
hey.
Sana,
hey. Ni hapo, ni hapo, usipo sikiliza marafiki hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo, usipo zingatia madoi hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo, ni hapo, usipo fikiria maumivu hayapo. Ni hapo, ni hapo, tusikilizani mama ni mina we hapo. Mini mali yako mami, say no more. Rough road in yekelami, say no more. Mapema niwe nyumbani, say no more. Tugani yani ibiza na mimi, say no more. Kitani yani kimbiza na mimi, say no more. Furaha sio stare, mitungi, mikasi. Fura, akika, usalama wa nafsi, hatulibata. Tunakula hapa, kila nafasi ya pumze tunayopata.
Ni hapo tu my love, I will spend all my life. Ni hapo tu my love, spending all my days. Hapo tu my love, spend all my life. Hapo tu my love, spending all my days, yeah.
Amani baridi, ni baya sweta, no. You're my one and only, no other. Wendo wangu, wambi banyege adina shindwa. Manani vyo love it, come delay. Juhudi zangu zipote, afadhali for today. Nani kosha to my baby, mwabe ndasi waina bani. Loving it, baby, I will stop it. I want to control your mind. Yeah, but if I am told, and let's get lost tonight. We'll see in the home now. Your love inanifanya mina pagawa.
baby, no. 4, 1, 2, 1, 2, 3. Only think about you, my baby. Hold me tight, no hesitation. Loving it, baby, I will love it. Oh, yeah.
Mwingine misioni, wendo nainifa. Na mshukuru Mola manani, wewe kunipa. Wazazi wako ape na radhi, milele ya ima. Kurembo wako kipeke, na pendo langu kwako wewe haina kipimo. Na si lazima ni kwambie, macho yangu ni shahidi. Nitazame tele on the voice. So kidogo basa mbiani, unanipenda kiasi gani? Penzi langu watai ilishavunja gemizani. Basi shakiti tibobo bakitapo kidogo, mimi na poka majogo hey. Mama shakiti tibobo bakitapo kidogo, mimi na poka majogo.
For more information and bookings, call 0700-515-717. I'll see you. Gang, gang, it is what it is. Gonk!
DJ 38K. 38K.